Yeah. Fuck my Anje soba jiwe Bege ze gure yini Nibusu napaya tungo nini Angwazi nitebu munu Nize ndo zako Isisha balale ne miza ya Konke lo kistalo muwe Muwe Isisha balale ne miza ya Konke lo kistalo muwe
Sigo la tela. No hasta la LNI.
Kolosa nhliziyo yami ukugedela abanye banomona mabe ngibona ngihamba nawe iya Kolosa nhliziyo yami ukugedela abanye banomona I've been born a banana, but
no, my singing and Jenny, as Fanelene. 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 No, my singing and Jenny, as Fanelene.
panje ngilapha nje ntombi khona lapho ngiphuma khona bayipulile inhliziyo yami ubona nje imani kini ngilapha nje ntombi khona lapho ngiphuma khona bayipulile inhliziyo yami ubona nje imani kini khangithobe amanxeba ngithobe amanxeba
Yazi ulimele sithandwa sami Bye. yintoni ekwehlulayo noma ngikona uyinkosi enothando isandla sakho sifinyeziwe ukuba singesindise kodwa yintoni ekwehlulayo ekwehlulayo
Hey. ngumlomo wakho ungaze wone. Phela la kimi selihlonile, khawuyobheka abanye mhlambe bakulindile. Ntombi ujonge, ujonge umlomo wakho ungaze wone.
Excuse me people, this is DJ Ace.